Tusha prove ni skill line na wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga.
DJ Zemmer, the king. Ivan, DJ Sarge.
Tumesha toshea kuwa bless na banga. Tumesha toshea kuwa bless na banga.
Bash bash, tuna puka bash. Baby bash bash, usitoke bash.
Anji bad,
teni kwa teni.
Shake shake your body.
Lazima nipige sere.
Anji no you bad,
teni kwa teni.
Lazima nipige sere.
Ivan, DJ Zemmer, DJ Sarge, DJ Sarge.
A W where you at, bro?
Oh daddy, the way you hold me, I'm craving, I'm feeling crazy. Oh baby, oh baby, oh baby. In my lingerie, I take a dose. He wants some more, he likes the buzz. Me, I like the spicy life. Diamond rings, I'm plenty guys. This is how I'm chilling, chilling. Life of a city, city girl. Just a fancy life, we want. All we got the money to start. This is how I'm chilling, chilling.
Sana kwa hamu na gamu kawesi beshte damu misi wezi kuitafamu kuna maina kwa sherehe mshowa na itwa na mamu jumasani ya happy chunga masani ya dambi ya siwa takenju na wababa wa vitambi kampopo kalijipa basi losi changi changi jumiksa ni ya remi na kombeza kario pangi hangopa kesho takuwa kaya watu wawili mara moja itabidi ni memeza mara mbili lakini haithuru bora bako tuziseti picha tunachoma sana tu kwa sababu ya happy recipe ya
Kila mundu kile anadai kubai Itema ikio vivi ata na maya ufry Kaketa wakajazi Kune ya musembi muya au kena tuli Tunaidi mama brother Kamba na mapose Sako lili change na pefeka na mapose Niki come around so najua how it goes Mr. Brad labdo nikuta kwa meno niki flows oh. Dakika mbili tumebonga 1 hour Tume make El Nino na ma champagne showers Tiba ya kuchapa sinu pesa liye dawa Sini ya kukafly
DJ Sarge, 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 DJ
DJ Zever.
Mademo, walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni gapi? Mademo, walisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni gapi?
Papa limefika, bade jazama mta toto mode mao, nachora saba vi, viboko litupiga, zina mramba, akina kevona mkulia shamba. Finger, licking his finger, licking sweet finger, licking chumina, uwa uwa, demia koyu kuitahani, mikwake maua, ulikuja nini kwa sahani, nijaba na chua. Anti soft cut skin na yangu wifi bra, na yangu kuwa job shinda mode wa mati, na nga inachafka ina nga dada, na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra.
Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Mdomo. Alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi? Sikuzi miukula kile nadai. Walai teacher. Sikuzi miushinda ndani ya ndai kizu uka. Sikuzi ya dila ndio ni tanga form na mzu usha. Sikuzi ya dinki chomanga kingdom. Sezi chicha. Niko so so ahead of my time. Wazi nyaka bro zone and potes younger time. Sezi ya Mr. Mboro. Ya text killer time. Siku penda maujo ya kufloat killer time. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Sikuti sika. It's a lie, it's a lie, it's a lie. Walai teacher I'm fine, I'm fine, I'm fine. Sikuti sika.
Ivan,
unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Nice fit ya na ihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Jabel, kairetu. Kwa mpasho, jichopevu. Ulisorora simu ndio ujamtu. Na ukizuba tapanda mbegu. Aliacha sleju ya kienyeji. Ambare hiki tunia wengi. Yako ni ugali anataka keki. Wacha kujistress hakuna mapenzi. Huku wayambiwa plenty fish in the sea. Hike mnia wajanja wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ugopa mwenye atapaya hadi oji. Unadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise defeat ya na ihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu. Sio wako, ni wetu.
Ni wako, akiwa kwako. Akitoka inje, ni wetu. Mulize, njua kuje kwako. Alikuwa wapisi, alikuwa kwetu. Uda boss, acha kubonda. Mimi na wewe ni shareholders. Asanti ulimba yanguo. Alikuja amingara. Nilimnyandwa na hiyo nguo. Ile nguo ulimnunulia. Najwe na uma. Isko sharing. Kana hilo sharing is kiata. Come on me catch we move on. Me I'm the shoulder to lean on. Ukifanya alie. Ye ukuja kwangu. Na mbembeleza. Tunaenda kwangu.
Nadhani ni wako sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ite kufitia na imani.
This is DJ Ivan.
Paper bag, nonsense. You shy target, you need full package. Now when you find my man, I come back. Come my penda, same as your cope. At night,
penda, 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 penda.
I like what I see. Ina kabwe ruka ruka ukitai kufa jeans. Wasoro na nendama mifichanga lasi. Na girl totos yuko chu. Kele mkeka Aladdin. Komo tutapel. Tuneza blend kama Yves na lapel. Umedunga Chanel. If you know me well I can be your clientele. Tauna kinda na nunua. Tuma invoice kwa mail. Na kausha vuta signal. Siko busy if you wanna see me later. Misi no nini but si leo niko kwa keja. Ulisha siya vile nyuki fota sali. Come through niko na mali.
Naipenda wala inaitaka. Weni big baba basi mini mafa. Kutufisa lazima utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba see you later. Unarukia kati ni chest tunacheza. Cruz hizi nice. Nisiko kwenye Tesla kwa lap ya tajiri, kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life, baby girl, ana rhyme. Tell your favor, I said hi.
I said hi.
This man ana deni kuwe wife, na watu wei pass five, na chuka wei wife.
Big baba, nainante, fikisha itake, kini pull back, yes. Na weni fali mama, ama kope, kika unipenda, simu siyo kope, atina ikutu.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko fakiti kuna
jina. I am DJ, DJ Zimmer, the king. This is DJ Ivan, Ivan, the world champion.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajina, na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajina, na unajua ingoma imekuna.
Nime kam kwenye best na kabla nyumbu, dansal, dansal, netwa kufaju. Na nime kam kwenye best na kabla nyumbu, dansal, dansal, netwa kufaju. Bend your knees, bend your shoulders, legs are deep. Now in your order, left. Out of the right, out of the left, out of the right.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajita, na unajua ingoma imekuna.
Akufaju, akufaju, akila mtu wapa ndani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajita.
DJ Sarge.
Leo sina gani toki leo na kibembeleza ta mtoto. ID Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash nika tukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Myule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha. Simu zina ring kila siku tuko busy. Na shingo zina blink ya. Na ishi dream ya shina kiwa young. Na mindo tunadim ya. Usiulize kai gari na space. Kuna drink unaharibu kieka chesa. Chumba sides from Kalesa. Utatesa aina pressure. Ikwe mwaki ya kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do ujue mi. Na nzanga kani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho zao siski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tukumuzi kwa loku after party korunda. Under the influence.
Zema,
kizungu ni too fluent.
We are Tremor Sounds Entertainment.
Sazi ngine live. Utureka kwa kona.
DJ Sarge.
Unadhani umefika mwisho. Juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge. Tafuta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafines. Sisi sio wanyonge. Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu. Pia miuka pitia tu. Ni mwana mamangu akiwa mgonjwa. najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression. Najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa. Buda pia utahil. Kitu muhimu ni peace ya life. Kukapitia ni part ya life. Na send good energy away. Bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo, smile. Aye.
Awote.
Furahia maisha.
This is DJ Ivan, the world champion.
Unanifanya nisikie kunongwa.
DJ Song.
DJ I, money especially ukisonga. Na nimesha shindwa kuponga. Sweetie walai, ukena mbali, I wish you stronger.
Dim the lights panda juu, mereme dasta. Nita kunjika mgu, nikikubanda. Starstruck, you're my muse, pink or little star. Wonder what you are.
The way you wind, girl, your waist give me goosebumps too. Spiritual things, what you do. Vitu nafanya unani weekend juju.
Kipasi saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, money especially uki. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, saka, saka tarumba. Saka, unanifanya nisikie kumonga.
Tunaka kitu kuniliko. Siuni haribu nipeleke Puerto Rico. Soe uno elefante te kere tu cuerpo. Trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Aquí voy a la inojo aquí le nacema. Es que una paga na mueñeve mista sema. No que ni agizía ni pewe si intadema. Hasta ni maliza nena wewe si utahema.
Nani hatita ay. Nani falla misque kunongwa. Na nimesha shindwa kuponga. Sweetie walai. Ukena mbali, I wish you stronger.
Saka, 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 rumba, saka, 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 rumba, saka, 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 rumba, saka, money especially.
Jemi jemi za uongo. Story za jaba ndo tingize ubongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako. Wapendagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako. Ni click click bang chujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate. Seka nini unali. Pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini sitini na neti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako. Alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba huna. Ne watoto wako huruma. One shot na kwa nupendu tamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. We rudi kapunga wa baba. Shinda babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya. DJ Sarge. This is DJ Ivan, world
champion. Half sahani, half chumbani. Leo napata mapenzi pale kwa bafu jamani. Kishika hapa mina poteza data. Tonight only one thing do inamata. Saketa kujua yoma marital status.
Fanye tu vitu zimekuleta hapa.
Napenda vile unanukia wendo unanivutia. Wasako limefikia nimekupamia kwa mia. Kama doja timia ni kwa pa kukutia. Don't stress get a beer with my hand on your gear. Scented candles, set mood kwanzo. Ziki kwa mbali juna sauti uneza handle baby. I'll make you take a seat and make you humble. Mchezo ya kitandani hatupendangi kugamble.
Nimetoma kwa jam flani hapa rounda. Na kuna shore na nigoja mtako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Tona mbao amu mimbo lage kati na kukia basi kutanga.
Chindwa kuna okida. Akikulizo wape, mwambia si shidake. Nyojewe si nane, nyojewe si wake. Mimi mapenzi ya Nairobi style. Lazmo mwake no chindwa tinjo chikam. Akikulizo wape, mwambia si shidake. Nyojewe si nane, nyojewe si wake.
Mapenzi ya Nairobi style. Demezi kupenda kama hauna ndai. Na sigari tu. Ukikuja na demio, anakudhara uku. Cash money, cash money. Love language yao. Cash money, sura mbaya na cash money. Na unaishi Kilimani, utakula mama manzi. Ukitaka manzi wa Nairobi, mzinga road trip Lamu. Atakuambia kofria na kamu. Peke yake anapanda kama tatu. Akiwa na wewe, anapanda Uber. Ata make sure umetumia doku mkula. Mapenzi ni kumlipia bills. Manzi wa Kanairo, hapo atakufeel.
Mapenzi ya Nairobi, lazima mwake no chinga kuno kida. Akiulizo wape, mwambiazi shudake. Najwewe sinani,
najwewe sinani.
This is
Siku Mingyo
Ivan DJ
Zerken Kani Rit Mama Joko Best Nama Money Bank Bila Dent Nima Piako Bless Dini Chiki Kama Kani Rit Mama Joko Best Nama Money Bank Bila Dent Nima Piako Bless Dini Chiki Kama
Siku mingi jo.
We are Tremor Sounds Entertainment.
Majo DJ Sound.
Hello, good jena sapa.
10 out of 10, can you rate? Mama Joko Best, na mama ni bang. Bila dent, ni mapia kogler. Dini chiki grama kapenda. Na kani text, na deku kam. Then I come, then I come. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo.
Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo, 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 ivo. Beb kuja ivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo mekwite my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze. Cheki, kitu ya fast, achana nule fiat. Ati, tunakudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukiachilia hit. Tumezota kila chum, toka kite hadingong ha. Niko malin lap, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, minu clip. Unajua unanga form, pukijipa kakulon. Tukisleki wezi no, tushabadilisha flow. Maze kitu huniko, ni madema wana den. Out of ten, can you rate? Mama Joko Best, na mama ni bang. Bila dent, nima piako bless. Alini cheki grama, kapenda. Na can you text, na deku kam. Then I come, then I come. So baby kuja ivo.
Kuja ivo.
DJ Sarge.
Ding dong, di ding di dong. Nasikia kuna mkora na ninokia kwa do. Ding dong, miko ji ding di dong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, kukundo kwa wahuni. Wangu na piga mechi, so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni. Mwona moshu mzidi, ukadhani na choma kuni. Oya ole, mapafu main pole. Kipiga paf paf, na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona cash cash, kani form tantole.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na thighs. Sarwati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadealing files. Dong didi ding, didi ding. Shere yanze basi guza chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Kana rombo sa chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Guza chini basi.
Yourself with the ding, push it in like doctor. Ring ding ding ding. Baba mena di aya ding. Grading me piga retard nyolem kapiga ka dream. Niki smile, utari yeles kwa menon kwa nambling. Ask why, we
jana siku hizi ni wa clean. Accent ya kilami lakini chini ni king. Nijua nasikizanga Uncle G.
Afaru ule mjamu wa manyaru. Kujui ask around you. Who are you?
DJ Alvin.
Wana sema ndi
bate. DJ Mungo DK.
Ati black chocolate ni find melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss, like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikute ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapike katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Tiktok anapenda kuzitoka. Tiktok anakonga tiktoka. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba. Big Bok anapenda kuzitoka. Tiktok anakonga tiktoka. Big Bok anapenda stick proper. Big Bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yuko waga mevai. Mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform.
Anji, Anji, buddy, shake your body. Anji, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, jiki baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Anji, Anji, buddy, shake your body. Anji, know you want me, try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Anji, Anji, buddy, shake your body. Anji, know you want me, try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey. Why so enticing? Body look good, body like munchies. You got your boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Me gonna be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Andy, Andy, bad.
Akisi juu nilikosa nini luku juu vile muipi
DJ Zemar
vile muipi
DJ Sarge
aki vile muipi. Akisi juu nilikosa nini luku juu vile muipi aki vile muipi
Rio mio
vile muipi
Mupiga luku na shere. Upiga kelele na simashe yendele. Luku vle ni moto acha heta tekete. Kawaida fashionista na kupatia tumawaida. Itha ni kuamuka kungara na kutepa. Napiga nga machupa na funikia na ngepa. Shatina nuka vuva na rufu ya ketepa. Doje na shuka shuka jo vitu ni mebeba. Luku mbaka boxer designer. Lacoste ya mchina. Tire ndani ya socks ki all timer. Luku mbaka exa une movie ya na texta. Narudia una mtuju na dress kama fune.
Naipiga na isla. Kila kitu waiva ina slap. I know that my look is so sharp. My figure, my back, my guy. Naidunga, naigrab. Nimeiva, nimeiva, no cap. Yeah.
Akisi juu nilikosa nini lu. Juu vile muipi.
This is DJ Ivan, the world champion. DJ Sarge.
biashara. Hiyo biashara nataka kuipanua. Nikikuona mimi feel nice, hadi siwezi kukuangalia. Mimi feel shy. Aki my dear, you are my type. Unanipea sleepless nights. Utani kufungulie biashara. Naishi ghetto pakeza kupea maisha London. Unaamka unakula alafu unalala. Maisha tamu kapila umasala. Jukesho kuna maandamano. Situnaeza andamana hadi kwangu. Tutifiche where nobody can hear us. Ule matua tua Matiagas. Ka unataka mutu call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una uba nitakuja chap chap call me. Ka unataka mutu call me. Usikufe na kutu call me. Hata kanisa saba usiku call me. Una uba nitakuja chap chap call me. Kama unajipenda fungua roho. Fungua roho.
Sleep with the minibus man. Sister Gwen claims she a Christian, but the last night them catch her in a school love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I say she get the thing them from the baby sham. The one deacon who a drive the big Benz away and get money from. That's why nobody no want give no collection. No see the church roof a leak away and really the band. Every Sunday is a competition. This is enough of them a go like them in a name brand. That they sitting where she will come out of some chunk pattern with the camphor bar smell that a no new fashion. Then she proceed to talk about the man. Them only come and sell this little church to man. And if you not the girl them talk about religion. But me couldn't say nothing because me know me a what.
Tremor Sounds Entertainment.
It's Tremor Sounds Entertainment.
Zemmer.
Zemmer.
DJ
Sarge.
That is on my best. DJ
Fanya wanati kasi godeju ya kuki misitaki ani namba uno bazu neza pulo poshini yangwai kurubai na makulo same thing fully loaded zote ni alarm zote ziko box yani zote ni aja
juu ya doba tukiza skiza kayo akibanja hapa ganji ndo inabonga kahuna ganji nyamaza nasikia niko mavitu jo niko mabidha mfuko ni madhao tutucheze na uba jiko waga besti na joa meiva leo nateka tuma painting akina Aisha leo kaveveka na zozea mirema zikishika tunavuka kasavera ama tufike huko juja containers kama ni form tunaeza hadi kesha kwa nini kesho
get times too many bossy elja. Nikizi do tani, miss that do I try, don't do me like this, no. Headbutt, si send me, please, but badona kudai, miss.
Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean shit bars na ni pen na paper eye. Sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one god tuna kill me better. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka mshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask mika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusetie kifua. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni kawachapa. Wacha zunai.
Ai usindos na uyo mimi ni nakamu. Anze uko internet wa 1 minute man. Ati mi ubo bata mon high demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kwa bash. Kishash, kwa bash. Kishash, kwa bash. Kishash. You want to quickie in an Uber chop chop. Kama soja bushi makes it clap clap. Isa mosa ni kama nzi yako. Ai, venye ina slap. Kishash, kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, skiza. Everything you say has a consequence. Anatingisha ungedha nini effervescence. Manzi yako ye upeana na confidence. Amtidena man, I feel like a classic man. Amekatatatu na bado wa bleki. Ni kama gari imeachili ya breki. Na manyaru zitafanya mini kreki. Nikasupuka poa kakuna jegi. Ai, wei. Ai, usidozle huyo mimi ni nakamu. Manze huku internet wa 1 minute man. Atimi ubaba tamona I demand. Depression ni kikikin manze ni takibani. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash, kishash kwa bash. Kishash. Ai, hey, painting. Hey, what's your name team? Uneza risk situfanya some tasting. Na mini chali straightforward, no dating. Semina jua unapenda phony. Hoody, hoody, hoody. Ni pets with your mind. Show me, show me, show. Baby, where are you behind this? Miss kama wao, baby. His mother house. Wezi pata na nao mini ndovu. Hey, bungo janina kitu. Sima kelele ndani ya tuja nina jitu. Nani yenyewe umezoea za mwitu. Iki kupato utasikia niko kwa mavitu. Wey, ayi usidozi ndo huyo mimi nina kama. Manze huku internet wa wani ni kwani. Ati mi ubo wata mwani.
Me wan see the pretty girl in Adi Hoover. Just twerk, 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 twerk. Melissa just twerk, 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 twerk. Pamela, Becky, Angie, twerk. Boom, boom, twerk. Twerk, Italian, twerk, Asian, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk, 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 Nigerian, twerk, Afrobeatian, twerk, South African, twerk, Amapianyan, twerk, Kenyan, twerk, Genge, twerk, 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 ay, twerk. The mathematical calculation, division, miss the pretty girl in every nation, fusion, na changanya sheng, na Jamaican, elephant, do vuku yondo implication. Atubagui tuko pan-African, makex na kimbiza na imetoka Japan. Sa ingine feature white ni kondani ya Nissan. Iyo moka ni chukubi matwinge uje Roman. Ay, twerk, pom pom, twerk, petit girl, twerk, Italian, twerk, Asia, twerk, Ethiopian, twerk, Jamaican, twerk.
Kuna, 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 kuna.
banga ama tutajui choe. Yeah, wacha ni puse, usini hoko pepe. Leo na finesse na ujanja, eh, leo ta maintain. Ukini kuna bag, leta kukuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pesha, shita kupea ndo. Eh, this the kind of love. Make you let me do it. I make you show it.
Sezi toka club sai, sezi kosa kuteka mpoa sai. Sezi bayo pombe alafu mini zirai. Sakata sakata rumba rumba. Sakata sakata kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja mfupa. Tumia mikono kishinda miguna. Kili chopandwa ni ulicho kiguza. Na kiki kukuza ni tulikichuna. Na kisi mpozama ni mchabuna. Na kiki solea ujuki memoka.
Rocking and knocking a road blocking. My players will be clocking and jocking you when you're still stocking. Hurry creep, honey dip with a curvy hips. Looking kinda slick as you're kicking it with your bash quickly. Love your style and your smile on your child. You're leaving players buck wild and as they're checking out your profile. I'm a made sexy craze, you got me going through a phase. Move that ass to the rhythm of the nasty bass.
I'm gonna tell no lie, I and I really won't forget an eagle eye. Like the first time I light up, forget my eye. Give me the blight, girl, you know you got to comply. Don't give me the fight, just give me the try. Not about that shy, come and I'll send us some fight. One thing me have to tell you is the reason why I shot that part. Give her the love, become a well super fly. Girl, check me, cause you don't know, so you erect me. And my wife, I give you this, I love you directly. You make me, getting at the vibe to your sexy. I you know your body perfectly. Shape and designer, girl, can you angle the grinder? Enough things you put in on my mind, car girl, you know you're fine. Shaggy and Sean Paul are blind, so we have to sing it one time.
Big Will, yo, I first met you, had a sense it was bound to get you. Gotta be honest, ma, I'm astounded with you. Magazine Latina, where I found your picture. Fact shot to my manager, had to get you. Made contact, sent a G4 for you. My butler Carlos opened up my door for you. Little picnic laid out on my floor for you. Give me the rock, I'ma score for you. Hit a classic move, rather rich and famous. Take your seed places, you don't know what the name is. Make it eat food, you don't know what the name is. Lace you with designers, you don't know what the name is. Go to buy a globe, I can point to where Spain is. Take it to the airport to see where my plane is. On a long flight, lay out where my aim is. Shaggy, Sean Paul, y'all know what the game is.
Got an extra sexy like boom, and you make me wanna say hi. When you shake it on low, and you're wicked to rot it, now lie. Y'all, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, y'all, you wiggly, jiggly, and pull.
Nimepiga likudiriba na cheki niko fiti. Na kwa pori nikidigi mangwai kama 50. Alisema na kapuwa na misi na agikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwash. Mbugini ya
magwash. This is DJ Ivan, the world champion.
Na nikifika una
kamba sana niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juu jafika na waiter shot unapima nje ya mall zina bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki Nani
kenda na machali tu fulani ajangele ukichapa bare jambo iko bubble bubble zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muua na mastingo andele andele boy child ana dai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happy le missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huanda kama kuna another Jintangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki Naniki.
This is DJ Ivan, the world champion. XEMMOUR. DJ Zemmer, the king.